za mwendo na vibaya vitendo. Nikapotosha fikra zako na miniko magendo. Habari zote za skendo sijelifu wapendo. And you know I want you right now. Baby ngira nduva, baby nzera, talk to me right now.
Kavitani, raume iondoa. Ili jeribo wendani, mwenye wa mejitoa. Na kukukata si njuti, omeyeti ya tua. Kukanyage mweba siruti, mamivo kuchomoa. Mina want you, mina want you, nothing anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say, pick it up, take your ass out the door.